This music.
Stuff chemist Kale. Stuff chemist Kale.
Izi misozi za meno gosa deile. Ukukulila kwa meno lila mamiwe. Wanda kuzaka sila. Wanda kuzaka sila.
Beat.